Idi ebu be chineke anyi dikwa omimi olu aka gi n'elu ụwa na-egosi ịhụnanya gị n'ebe anyị nọ.
Jesus, Moria, Moria, Jesus, 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 Moria, Jesus,
Onye nwe chegharị n'Igbo obi ya, azim gị ṅụrị ọṅụ gị, nwanne ṅụrị ọṅụ gị. Ndị edere agha n'akwụkwọ, ndị edere agha n'akwụkwọ, azim gị ṅụrị ọṅụ gị. Onye nwere Jizọs, onye nwere Jizọs, onye nwere Jizọs. Onwe Chineke ṅụrị ọṅụ gị, ikuku adịghị ebokwute chacha. Isiọṅụ mbụ ndụ ebighị ebi, ikuku adịghị ebu nkume. Onye nwere Jizọs, onye nwere Jizọs, Chukwu onye nwere Jizọs. Chineke onye nwere Jizọs, onye dere agha n'akwụkwọ, ma Chineke si gị ṅụrị ọṅụ, maka na ikuku adịghị ebu nkume. Obi ụtọ nwere n'ime Jizọs bụ na ikuku adịghị ebu nkume. Chanyị dị ndụ, chanyị anwụ anwụ, chacha. Aka gị. Nwanne m obi nyewo n'ọnwụ, oche anyị dị ndụ, chanyị anwụ anwụ. Nwanne m ọnwụ anwụ, nwanne m chanyị dị ndụ n'ezie. Ọnwụ anwụ nwanne, chanyị dị ndụ. Ọ gara n'alili weturu ugo wee lọta, ikili ejighị Jizọs mụ, ọ dị ndụ n'ezie. Ebube are bobobobo, chimu dị ndụ, chimu dị ndụ, mana ọnwụ anwụcha. Onye na-ajụ ga-ese gwa ya na ndị ndụ n'ezie. Omeriwo nunaga,
chanyị dị ndụ, chanyị anwụ anwụcha.
Asị m omeriwo nunaga, ịma na omeriwo nunaga.
Chanyị dị ndụ, chanyị anwụ anwụcha.
Ikili ole bi kegidi, egi ọnwụ ele bi kegidi.
Udi ndụ
ni na Jizọs anyị bara na lili.
Omeriwo nunaga,
weturu go wee lọta. Na ndị mụrụ amụ bi ihe aka nri nke Chineke, nke usuu niile nke ndị agha kọnọ. Ọ ga-abịa ọzọ.
Chukwu nọnyere n'ụwa, inwekwu ihe ka mma.
Jizọs na-abịa ọsọsọ, jidesie ihe nwere ike. Ekwekwala ka akụkụ ụwa nara gokweze gị. Ịma Chineke na-abịa ọsọsọ, nwanne m jide ihe nwere ike. Ekwekwala okonye ọbụla we nara gokweze gị.
Jizọs na-abịa ọsọsọ,
ọ na-abịa
jide.
Ya, 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 Chineke abụghị aga enwe ebi ebi. Jesus na bịa anabịa ọsọsọ nwo
nwanne
jidesie ị nwere ike ekwekwala onye ọbụla wee nara gị okpueze gị.
Jesus na bịa ọsọsọ
anabịa anabịa ye akagi ijikerewo
onye nzọpụta abịawo
onye ngọzi
ha nne m ijikerewo
onye nzọpụta
Achukwu ijikerewo
onye ngọzi
ha ijikerewo
onye nzọpụta abịawo onye nzọpụta
ijikerewo
onye nzọpụta
ijikerewo
onye nzọpụta
ijikwa okwukwe gị n'aka
nwanne
m ijikerewo azị m ijikerewo
onye nzọpụta abịawo onye nzọpụta abịawo
onye nzọpụta abịa nwanne ijikerela onye nzọpụta abịawo 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 kọma wendu gị nwanne abịawo abịawo kọma etu ga-akọ ọgwụgwọ nsọ ya abịawo kọbụ bụ ịgbarụ nke dị gị n'isi ijikerewo
onye nzọpụta abịawo
anne m ijikerewo
onye nzọpụta abịawo onye nzọpụta
abịawo 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 ewe abịawo asị m ijikerewo n'ụwa ye abịawo nwanne abịawo ijikerewo
onye nzọpụta abịawo
onye
nzọpụta abịawo onye nzọpụta abịawo onye nzọpụta abịawo
jigide maka ka m gharada Chukwu jigide maka ye nna njigide m eze
amarada
Chukwu jigide maka asị n'elu ụwa dum
jigide maka
ebi n'ebe
amarada jigide maka
asị na nne nna nna jụwa gị
jigide maka
asị na m enweghị oriri n'ụwa
jigide maka
mame
jigide maka
asị na nwunye m ajụ m n'ome
jigide maka
onye kere iwe n'ụwa jide
nwere ya jigide maka
okwu eze nke dị m n'iru ya ka m
nọ jigide maka
olileanya m ile
nwere ya jigide maka
onye nwe m ugo onye nwe m ugo jigide maka
jigide maka
ọbasi bi n'elu otu oji n'igwe onye ọma na-eme mma
jigide maka
eleme
jigide maka
jigide maka Chineke kere m
jigide maka
onye nwe m ka m warada
jigide maka
jigide ma Chineke
onye
ebube akagị ka m nọgide n'ime Jizọs ka m matakwa na ọ bụ ya nwe m ka m tụkwasị obi m na ya wee kwụnyere na obi abụọ ka m nọgide
n'ime Chineke m
ka m matakwa
mmata
na ọ bụ ya nwe ka m tụkwasị obi m na ya wee kwụnyere ihere na obi abụọ o ka m nọgide
akagị
ebube ka m matakwa
na
ọ bụ ya nwe m Chineke
tụkwasị
obi m na ya
wee kwụnyere na obi abụọ
ka m nọgidesi ike n'ime Jehova ka m mata agwa mbe niile na ọ bụ ya nwe m ka m ghara ime mpako mọlịmọlị a mara na ọ bụ ya nwe m tutu n'ehihie n'abalị
ka m nọgide n'ime Jizọs ka m mata agwa na ọ bụ ya nwe m ka m tụkwasị
ya dime imeliwe imeliwe o imeliwe o imeliwe o ayina nama putara ayi geti haleluya ayina ndi sonwa ayi geti haleluya ayina ndi mwezi o ayi gabu haleluya ayina ndi yakereke ayi geti haleluya ayi geti mpangu nezime mpangu ya babutara Hallelujah, ni meliwe o. Ayiga hallelujah, ni meliwe o. Ayiga timbo hallelujah, ni meliwe. Ayina ndio kenyira bona no. Agenyera nyaka maige timbo hallelujah. Uye gereka no geti hallelujah. Undi mwezi bineliwe geti hallelujah. Igwe mmadu ndi ama budara zine boli lewa Ayigeti aleluya nimiwe Aleluya neliwe Nimeliwe o Nimeliwe o Nimeliwe Nimeliwe o Ayigeti aleluya 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 Ayigeti aleluya Abuya ne duaye
nyeje okwe iko nyiro nwayanya okwe giki ojo menwanyi abuye nedu anyeme one mena nyiye ichoro one mena nyiye inejo ekele ekele otuto otuto makano na chieze wo makano na chachi wacheze ya gadiru abi yebi wacheze ya gadiru abi yebi ombe onye geme yovato Chukwalu ebube Omi uku Ome wanye hiri kichacha Ome wanye dika chuku Okwenu nyandiru ebi ebi Okwenu nyandiru ebi ebi Omokache 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 ebi Hey! Opo nye dika Jehovah Ibu chukuru ebi ebi Idi amu amu Ibu onye ne nyudo Omem Kanyi weri kwa kajabaji Kanyi weri kwa kajabaji Onye gudo bia Onye gindu bia Onye gakuno bia Onye gino ma bia Opa didi ndunu wa Wahane to chuku Onye wuna mwapuri toja Mba Mwapuri toja Kandiji mtuja bachuku Kanyi jaba chuku Hey Salvation ministry jaba chuku Mba Asambi zambodi jaba chuku Mba Wine chapu jaboli sama Widi mpiko jaba chuku Mba Jawayama, 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 abo, 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 abo. Hey, I ain't a jagima. Kamkele ya muna ya dinama, kamkele ya
kele bachuku.
Kamkele ya muna ya dinama,
kamkele ya
kamkele ya
kamkele ya muna ya dinama,
kamkele ya kamkele chuka yikele
muna ya dinama.
Eli gbenu wana konso proki Eli gbenu wesi ni kwesi